Ladies and gentlemen, it's DJ Masele on the beat.
Rising Superstars Music.
Yeah, DJ Masele.
I'm the queen of the jungle. Yes, I'm the lioness. No nigga can stand up against me. My flows are acid. No bitch can stand to diss me. My speeds are sulfuric. So cool, so fly. Better trust me, nigga, queens don't lie. Hold up, hardest call. Too clean with the baddest flow. I'm your lady, the baddest. In the game of niggas, I'm the hottest. Ah, female wheezy. Ah, check my buzz. Ah, ah, drop your pride. This is lady, boy.
Hey, DJ Masele Cypher, legal, legal, he game John. I'm chewing your buzz, inge junga mumugano, mapanga hari hesu kwa uchi yaku sama. Ngewe ama disuwezi mabazi nangu mikona, you never go wrong, unamu ya nakupona. Maiva ole vesi ya nukange mashina, you went ya mubaki ya hana mungu china. Oyo hoti ayoni ya guvumi na mubiza, suma tuwala reye nubi kwa makoza. Kama ngupangile kwa hamuchili na kuteza, famonex cypher, ei muri na biveza. Boko ya bawa nge ya mimulawa, uchina cypher kuangamuri minaji. Boxi bulaki ya mwena Mr. Large, ngu kingi na mchama kuri woko kuri ringi. Meto ya wakachi nyame vimwara pe marishini.
Uli mzuwa ya majeni. Ok, let's shaka shaka bo. Naya mihano kundesa wakati nyama wangu kawa moko momo. Wahuna kunguwa na momo muhipo punaya mina wangwa soma mo. Dropu ya yeme ya hamba kana, jina lia ya mili ya fuma kana. Wesengwa kuya watamba kana, wana kukomo kwa umwana kana. Anungwa hetengwa kwende na mbwechi mufuka na yami kumwangana. Femu ya yami ya hete kwa sene hakiko tunakuli humangana. Momo tufuta twa hipo puto sengwa tange tangengwa tusaula. Wakuifwa kolisu habitu, ndio sengwa kange kangengwa lisalula.
Yeah, Kaji, we're going to watch a mangana. DJ Masele Cypher,
Cypher,
2021. Yeah,
if I'm going to be there, I'm fake rata. I'm going to say, where is inside in the starting of Batula? Yamuka, the William of Bomb, give me your idea, my police to talk to Gilisha and Shaka Zulu and Numakusata Fatafakutuna, give Anguluma, the Longo, Mikana, Munakusa Kurima, and Botua Kutuma, Bifunga Toko, and Mangana, Kaputu Kile, Kumba, Mike, and Gucci, and the Vika Masem, Kamunesa Matuana, Hakiko, Valishina, Gucci, Mangana, Munakufam Bushina Kula, Murimunima, to Sepa Kalihita, Kutuana Neva. Hanyi sepa na mungu iva kulema marapu mwipyo mkawechi ukakuma andende kahana wakangu hasa
DJ Masele Cypher Chiskele Stupio. Yeah yeah yeah. Waisoko mkoyo. Ombo biki wa soko masengo. Kungu holo la sepa waliongo. Mungu wa mwini kareli nongo. Lefo ya yetu sepa ya jimbongo. Ibuli lenuku engwa milueze. Mungu wa mishupu kuiza ngekwazi. Na mungu iva kukusasa. Mungu wa tenuka heye pakasa. Muka nyama ndumba. Mosina manengo kuhumba. Darila uwefu. Shubu mbusenga na wefu. Yetu nyama mumusenge. Mosina munende na senge. Wamekesa kesa nge tutuke ya tuze. Wane tusenge.
Ya bitch wife tuzi in the building.
Masele Cypher.
Let's go bwa 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 bwa.
Anga sakine nguka ringe nguwa mkechi. Nguna kusaka ya miguzu ndula muyachi. Muyachi wetu unaete kuwa bichi. Kufulumende wanakusana na obichi. Menu kunguina kuwanga I don't dress. Momungu alihita leo nguwa tuwa manaku festi. Mavesi ya mia alifana kona dust. No andange ngune mbiwechi kufanka na vesti. Nubale ahalu naete lepo ye. Kama wimpa na mani anja wakose kulijika. Jiningi champi alifana na dinoka. Ngingwa mwono ete kwe chukufanga kunuka. I'm the rap of nyachi kai people. DJ beat na kase. Nguna kusaka ya mingu wa mene keko wose. Kungu kamu mara. Rap muna sase.
Rap kila mosizi. Sick pillars in the pew pew. Bakdaloga. Marapa bahola nga buchi. Yami mafazi ngwa pitch. Mavesi ye pasta kuchecha. The sweetest rapper muge muge uchi. Nijina mosizi formally mose. Music GPT ya mingu mose. Guys yivani kengwa jibose. Unefoka na north ina balose. So talanga talanga talanga. Nafo kananga kananga. Udungwa fuma soweto daily. Okuto kuranga kanganga. Masele ibiti wa jini. Mumukari ni shoti muwini. Mangu jihe korapu wa kuhi. Yengo sakoda msengwi. It is what it is. DJ Masele Cypher King Saube. Rap commander. Mujuni marapa zinawoma. Saube kumbo kuchavuma. Ivoma basi musaifa. Wanyike wose munawafwa. Yami kungu seza baifa. Rap haya tuwa makafafwa. Mabazi mujuni ya chishika. Ivoma vesi wakanyika. Wakuwaisa bisi makanika.
kungu asani mushikize muwe se musuise kujitambo momora puya mihano ya babuka semu na mazo a chombo Kimbo kimba ipa puma zeye beta mkine na wenge Mumumu wese na numba muyonge mugemu wese ngwa milange
Yeah, si white dub,
dub nigga
We never can stop,
stop nigga
DJ Mesele Cypher,
let's yeah. go
Ivo mabazi mu Cypher
Cypher
Kabangu jia mikoko istufa
Istufa
Kwa sale ikazi
Kwa sale ikazi
Natuma mukazi
Natuma mukazi
Oto nanguho na kurapa ya mini chirigulize
Chirigulize
Mafani zinyingwa wawa udopu oke okay, eyu wabete
Eyu wabete
Maheta kufanga na kumuchima wawa wose fotete
Wose fotete
yeah. Uchinje kwa style ngwavo dopu atome na demon
No
Bana kupanga nyipawo same na kwe lako grade 7
7
Haseli Haseli Ha Yeah. Back to back, it's king of bars. Never you know, ningu wengiri lava. Get guazange na ngu seza nava. Mesele na yuwe bita di hao. Nakuli na jiji za kwimba kwimba. Noting kunkulu ja kwimba kwimba. Tanji di badi nebeni katimba. Shafti zwa mina zei na kwimba. Nipezeka musemu ya di na king. Sininga shule nepali bebini. Napaya wangati nifuni kopumula. Naja wangati nifuni kotulu. Langati nipawa nifuni korulinga. Ha! Nifuni korulinga. Kani ya magelo nifuni kochilinga. Ha! Nifuni kochilinga.
Ladies and gentlemen, it's DJ Masele on the beat.